Kala kudala mina ngula Nabantu abadala ngabadlula Ngathi namacala bayangifuna Yonke le mithwalo isiyangihlula Kuningi 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 Okusengqondweni yami Kuningi 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 Okusemahlomba Kuningi 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 Okusengqondweni yami Kuningi 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 Okusemahlomba Ngasuka emakhaya ngakhuphuka Ngiyozama impilo nokuthuthuka Ngafike ngatshala ngahlakula Sekuphela iminyaka kukho ukuvuna Bathi angibonga impilo nokulala ngesidlo Lapho ngiphuma khona ikatise lakhe leziko Kodwa ngiseneyifisa ngilala ngiqwashiswa yizo Konakele emsamo sengisaba namasiko Amanzi amnyama yangizungeza Khuluma dlozi lami uyazingezwa Ngizizwa ngingedwa abangizwa ngimemeza Bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza Phela kusukela kudala mina ngikhula Nabantu abadala engabadlula Ngathi namacala bayangifuna Yonke le mithwalo isiyangihlula Kuningi 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 Okusengqondweni yami Kuningi 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 Okusemahlomba Kuningi 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 Okusengqondweni yami Kuningi 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 Okusemahlomba Kusukela kudala ngehuzuka Angikabi mdala kodwa ngiyaguga Ngibukela ontanga bayangidlula Ingane ziyakhula mina ngikhonka amathuna Angikholwanga ingane yami ifele ezandleni zami Sengisaba nokubamba indlalifa yami Ngifumbethu kumnyama kazi ngizobugeza ngani Isiphile sisona esikhokhwa ngaleli nani Amanzi amnyama yangizungeza Khuluma dlozi lami uyazingezwa Ngizizwa ngingedwa abangizwa ngimemeza Bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela Kusukela kudala mina ngikhula Nabantu abadala engabadlula Ngathi namacala bayangifuna Yonke le mithwalo isiyangihlula Kuningi 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 Okusengqondweni yami Kuningi 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 Okusemahlomba Kuningi 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 Okusengqondweni yami Kuningi 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 Okusemahlomba
Ngizoguqa njalo ngicela ukuthula Ngizoqina njalo ngizokuphuka Lo mthwalo angungqeni yizongithusa Ngicela kuphela amandla ngicela ukuthulwa Kuningi kuningi